Lucía. La familia de encendida. King Kong, King Kong, wow. Zito Mbundo wa Indianka maezi za Sancho Misawa na upisho goli kutoka kwa mpishi pancho Mashuhuli toka mtoto toka time ya mtoto toka studio joto sahau kuhusu AC Nenti flani mbisho mboko alari na waza soko siku aje na ya uze kama vile Jay-Z I'ma keep it rockin', keep it droppin', keep it up the show Keep it jumpin', keep it bumpin', keep it smokin' doors Bigiwi na cheza, bagafu na tereza You can stop me, sana sana, nita kupoteza One love kwa mashabiki, asante kwa nafiki Bila nyinyi hasira zisingi kwepo kichwa hiki I say me ni gali, sina fazari na ndomana Bipo zishi kwa wale wasio lidiari Tidi wacha warofo kwe, wacha wachomoke Wacha vimbo chonge siti, wala usondoke Ha 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 Salam, stand up, put your hands up. 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 Salam, stand up, put your hands up.
Fano fili liba madaro salam stand up Put your hands up
MC mkari, MC peace, MC kibato keina MC mkari wana nisila wana kubari keina Double records Kubari keina Kubari keina Kubari keina Sijari Bado chenga na wakomba mina biti mnatoraza Kama mumini na komba kama shirigi na konda Kama kicheche na konda Mlio wafumu na honda Spirit na kidonda Spigani nkangata basi bora nikimbie Singangani kunata bari wezo wangu tie Napanda siku bada siku spani mchana shuke usiku na mini Bola kitu kuliko kukosa kitu love Kwa wasani love kwa wanajamii love sana baka wakina hiki makina nani Sintenge mimo nenu jamani Chonde na wawakilisha nini tatoka msikonde Hey my African people tukaze tusonge mbele Tusisahau wikiko na lopita Simbwere tugange basi hayo Tuache kupiga miayo Tufikiri kwa urepu siyo saiza zakayo Salam stand up Put your hands up 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 Salam stand up
Wameka.